washajua wazazi. Pacha wangu mimi mwili wewe nafsi, furaha yangu tatu sombwe na simanzi. Mapenzi upofu ntakufuata dikizani. Uje, shanichagua rusu nikutunze, jinsi ya kukupenda nijifunze, hadi uzee ni penzi tulikuze, hiyo naweza garanti. Kesho yetu sifananishe na jana, lami na reli hazitoshani upana. Chumi mbaya about to spend my 2 days with you, leo iko na garanti. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi ni sasa hivi. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi ni sasa hivi. Sasa hivi.
Sasa hivi, sasa hivi. Takupenda sahi. Soon takusave na love emoji into your official name. PDA bila woga, your license ni pete. I'll buy some boxes you can share with me. Wache kuvisit wishi na mi. Kifungu kutole kopi usizubai kwa get. Vitungu tutone ngozi uchi ujonyeshe. Si Valentine's ni kweke akas wale kwa TV. Lazma walewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana. Lami na reli hazitosha ni upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Leo liko na guarantee. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi ni sasa hivi. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi ni sasa hivi.
Favorite artist but nakupenda nita compromise. Club udete ya smocha umind vile baga sifiki price. Kuna movie kwa lapini intimate, hatuwezi shikana kwa theater. Ni kuandalie candle lit dinner, tokens kidogo vile mita inateta. Kuna tisho flani nimebuy baggy, stone vile itakuvaa. Ati games gani hapa labda kadi, I'll never play with your heart. Twende house hunting, tupange nyumba bila intention za kuika. Naza kopa gari, twende naona nyuki, but yo ni trip ya nja. Ugumu wa mkato ishia kwa chai, twende kibanda. Yetu ni simu iko kwa moto, chaji nende kipanda. Broti maguta, maguta, you are my fatal kiwanja. Ukipotea, ndakutafuta, I'm one half, you're the other.